Master Production.
Yeah. Oh no, 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 no. Do this for food. Siku tatu sijakula. Omena nataka kukopa. Tumboni nateseka. Oh mimi. Nimekuwa papaya. Itaniokoa omena. Sukuma imenichosha. Oh mimi. Najua ni business. Nitaikaanga iwe suple. Na ugali ndo nikule.
Did you hear? Oh,